Mu can go coast out.
Remember where you come from. Zambian music powers, don't see
Street Cage music.
Udo. Man got snacks.
Panagandalam.
Zindangwa, come Mr.
Music.
Tolo ngeji tungo patumbali mo. Loko senda magyolo fulo modeli mo. Zin, in, you know what I mean. Lifestyle we have a pondo 40, I'm a king, king. Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Weekend natia mwakundo mbolo. Songa ndoka manomo muntu wanga don't follow. I'm addicted, kuba belegede. Party after party, and I'm a baby. Man, I'm the biggest fan, wawa ZB. Utumaraga nde tumona famous sexy. One night nde fire more than 20. So that's why one nigga always when we link up na my youthy. Pull your tuba, back table yoni woofy. Kupesa ya tuba. Libotolo liate momu mwela. Celebrating the life mweti mwela. Not manzi bati mwa mweti mwela. Siti sibonyaya bwelo tembe mweti mwela. Tio kila kubia mwe kutela. Kubondi wanapisha sinimvela.
Yeah, nipetulo ngeji tungo patumbalimo. Loko senda magyolo fulo mwadirimo. Zin, in, you know what I mean. Lifestyle we have a pondo 40, I'm a king, king. Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Zile yo pa mayo, jizi mfumu wa mayo. Banga history kuchila hantobolo. Peti machilingila ni international. Kuma bribe party ya nukuli nyama ya sholo. Fana kandalama, tika pone na matopa onse sibi kanishiba za mwako jema. Sisa kasila ngasmeo ya mulio kela. Twari kama kelo ya nutuso kela. Hey mama, koji uma mwa savana. Kamu iduze kwala kwala tiponde satana. Fana kandalama kalu mafulu ni Scooby Doo. We can make love in the swimming pool. Muma timvela so chase, panga nkale kompe. Nchoka mklap na makala diwe na mbonje. Pitana pitana muma vialo. Na viva itevi na mabig balo.
Patumbalimo. Loko senda magyolo fulo mwadirimo. Zin, in, you know what I mean. Lifestyle we have a pondo 40, I'm a king, king. Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Yo, tiri flesh nga katepo. Pene tiri ribonze tiba chese mpepo. Aya manja si madeko. Chibebe chiri kutititile molinza. Yo, ilina gemu nga tishonga. Na play ya vibuga buga ya tishoka. Chivele shiwe gelo yako takupoka. Ofuni ka big daddy, ebe sama block.
Yeah,
alale, yafika weekend ni sangalale. E life in fire ne pakalale. Osakate pamo wanda bae wa undalale. Yo, pili kitu zazi chika. Number one kuvala munga go kipa. Munga ni kopa magelo vani diga. Alabama ni tie molika.
Nipetulo ngeji tungo patumbalimo. Loko senda magelo fulo mwadirimo. Zin, in, you know what I mean. Lifestyle we have a pondo 40, I'm a king, king. Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Udo mfuafi, nga yapika weekend ukushu mfuafi.
Ukushu mfuafi.
Remember where you come from. Zambian music powers, don't see
how. Tauji made it.